Ichikope cha butatu. Elisha na macheleta ya mulilo. 1 Isha mfumu chapter 6 verse 8 ukufika pa 17. Pali akakashita bena Israeli vali pabulu ina bena Syria. Lesa ale chinkula Elisha inshita shonse, ili wabena Syria vale panga ukuwila ifita fya bena Israeli. Infumu ya bena Syria ya tuminefita aiti. Kafuwa yeni ukuli Elisha pakutila, intu mefita fya kumuikata. Ubushikubumo ilio Elisha na babonfi wako bafumine panse, basa angirio kutifita fya bena Syria, fya lishinguluka, umusumba, umo vale ikala. Ababonfi balilile ukuti, shikulu, bushefinshi tulechita. Elisha atile, muitina, pantu abalina ifwe, balina mako kuchila pabalina bene. Elio Elisha alombelelesa, ukwisula menso ya ababonfi bakwe. Ababonfi vaiswilwe amenso, no kumona pampiri, pali bakafualo na macheleta ya mulilo, ayo ya shinguluike Elisha. Lesa atumine fyonse ifyo pakuti fiba chingirile. Bamu nyinane. Ababonfi bakwa lesa, ngabale konkama funde yakwe. Lesa la batungulula no kubachingirila. Eicho kanshi, tabafu ilio kubano mwenso, uwa chintu nanguchimo.